Sedo Godfather Si wana penda kubend Hoodie 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 Sio sura sio shempa kabodi Nita uza nyumba ni kulipye kodi Kuko kitofu chuchu konzia ni OG Kipo chamenda pana baby nipe doggy
Hey sweetie mama mamoshka Kisu kikali nipe nyama Mr. Butcher Mungu wa mbele awawani nipe ruksa Tambi kumnyima mwenzo Mungu alicho kupa
Kudi kudi
kudi
ukinipa down mama kudi
kudi
na ukinipa juu mama kudi
kudi
na ata apo kati mama kudi
kudi
ikiwa slow slow mama kudi
kudi
na ata chap chap mama kudi
kudi
kunde basi katika kudi
kudi
katika kata kudi
kudi kudi kudi my baby kudi bambita easy delirical So baby girl, what do you think that? With him a pussy, come to them, he's seen that. With your goody, goody body, over sins, eh? Basket the one, he come, he come, over cousins, eh? Kutama, baby, balagebo, nanti kwe mukama yakuwa. Don't know we call it, tozi kizama, baby, kutama. Balagenti mungu yakuwe, chitone mukama. Wazina fena, tulova, netu kwa ta. Simu jama, simu lema, simu nene, simu tono, simu saja, simu kazi, simu bubu, kakabe, baby, kabe, daddy, kabe, mami, kabe, pita, kabe, take it fena. Go to tade ku bazi kadami Yeah
Kudi
Kudi
Wop
Kudi Kudi
Kudi
My baby Kudi Kudi chokola kwe chiri Kudi Wop
Kudi
Kudi Yeah
Kudi
Kudi
Wop
Kudi My baby Kudi Kudi chokola kwe chiri Kudi
Yeah Mbuzi gang Ile rende ya the people Mr. Nan Jofus Kwani weni avocado unakaa pude Nimetoka Russia na eza kukupute Mboi kutoka nai malisafi gudi gudi Let's king dema na nishoni msudi Bloody baby akuna haja ya matusi Jana huwa ni moshi chuma huwa ni doshi Ujapaka lotion na venye ukona body Nikaribishe ni kufunze kuodi
Odi Kudi uzi kunyunyuzi ya na mchuzi Mbuzi kuchagwa paka sije kuwa chuzi Ndudhi huwezi rai lakini nipe kuki Tuki gwara na makuzi Kali leta ni miti Umeni kunywa ni miti Uneza oversee hii leta inafota si Si police nimeshikwa na didi Uneza kanafisi mind ukija na nani
Banana na eggs nkupe banana on set Alafu Diana mbono unalia bako upset Una gwarana hana nyuma na sura iko offset Jina kubo kini tusi ndio nijibu maipe Ni makubwa heavy heavy mamdogo stinji nini Koko na uchungu chaja kubwa makipini Uko na sahani bila mini na kijiko mimi Ako maubau juu ya njeve kakutisha mingi